Ono obude wechiro wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress siwa ne hangover.
Why you what?
The break man.
The parties are invited and they move. Why you what?
Lelo kusula mongato, kusula mongato. Sugi mte maje na funye moto. Tuja kusula mongato.
Uno ude wechiro wa suko kuma. Toko siwa ni stress, siwa ni anguwa. Zerezo mitingi zencha wachizi suwa. Toko siwa ni stress, siwa ni anguwa.
Tinte ja kuteta, kuteta. Awa digize wa tuseta, tuseta. Petu li mgato, tadamu sura mgato. Ucha karuva kuchi, patita kuruva.
Kangu nwe kungaliki, nebigele pie waniki. Nange kumbuza simanyi. Ania kola nguli. But for now let me take this shot. Ndeke yoka lemon and salt. Baby don't touch my tail. Na yani ya kola cocktail. One more DJ please play my song. We wanna party all night long.
Ulo wa suko kuma. Toku siwa ya stress. Siwa ni angu. Zerezo meeting is nja wa chizi suwa. See
baby girl, go down low. I see your Uber's taking long. Oyinzo gunwa not at that. You know my crib is not too far. Transport from my kwasa. Biachi ya yesi biya kuwasa. Okali ya da ka da da. Transport from my kwasa.
Where you at? I can see. The party's all invited and they move.
Suko kunwa. Zoku siwa ne stress. Siwa ne hanguwa. Zerezo meeting is encha wachizi suwa. Zoku siwa ne stress. Siwa ne hanguwa.